mapenzi ya wofu. Ukani pati ya wakati, mimi ndakupa furaha. Kujaribu tupime. Nika loko 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 kwenye bamba, kuja tuchaza bomba. Loko 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 fofo. Nika loko 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 kwenye bamba, kuja tuchaza bomba. Loko loko loko.